Safisha kakipara ya PN. This light kama niko kwa DM. Speak mia mia kama kwa PM.
Get cheeky and freaky now. Dola moja kwa nyama. Zungusha, zungusha marinate yo nyama. Utapena nyama kwa nyama. Ikibamba sana sema tu ni wa selekta. Stick me deadly, deadly, deadly. Come and take ya jetili, jetili na. Stick me jetili, jetili na. Come and take ya jetili, jetili na.
Tuanze na ngumi mweze. Peleka chini cheza na mashete. Tuanze na ngumi mweze. I can be your soldier. Napo nipa kalu meni roga. Your body shape like cola. Nipo tonga kacho paya soda. If anyone touch you, I'm water.
As we listen to when you see my belly.
Stick me, jetili, jetili na. Come and take ya, jetili, jetili na. Stick me, jetili, jetili na. Come and take ya, jetili, jetili na. Dondo jetili, jetili. Rudisha juu, jetili.
Nikupande kama ngazi, jetili. Nikujenge kama nyumba, jetili.
Jetili.
Stick me, deadly, deadly, deadly. Come and take it.